Jeremiya 34 verse 1. Izwi lafika kuJeremiya luvela kuJehova lapho uNebukadnesari inkosi yaseBhabheli na yonke impi yakhe na yonke imbuso yomhlaba ebuswa isandla sakhe nabantu bonke belwa neJerusalema na yonke imizi yalo lathi. Verse 2. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, hamba usho kuSedekiya inkosi yakwaJuda uthi kuye, usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakunikela lo muzi esandleni senkosi yaseBhabheli iwushise ngomlilo. Verse 3. Awuyukuphunyuka esandleni sayo, uyakubanjwa nokubanjwa, unikele esandleni sayo. Amehlo akho ayakubheka amehlo enkosi yaseBhabheli ikhulume nawe umlomo nomlomo iyakuya eBhabheli. Verse 4. Kepha izwa izwi kaJehova Sedekiya inkosi yakwaJuda usho kanje uJehova ngawe uthi awuyukufa ngenkemba. Verse 5. Uyakufa ngokuthula nangokushiselwa kwakoyihlo amakhosi okuqala ayengaphambi kwakho. Kanjalo bakukushisela wena, bakulilele bathi, maye nkosi ngokuba ngilikhulumile izwi, usho uJehova. Verse 6. UJeremiya umprofeti wayesekhuluma wonke lawa mazwi kuSedekiya inkosi yakwaJuda eJerusalema. Verse 7. Lapho impi yenkosi yaseBhabheli ilwa neJerusalema, na yonke imizi yakwaJuda eseleyo, iLakishi neAzeka ngokuba yiyo yayisele phakathi kwemizi yakwaJuda imizi ebiyelweyo. Verse 8. Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova lapho inkosi uSedekiya isenzile isivumelana nabo bonke abantu baseJerusalema ukubamemezela ukukhululeka. Verse 9. Ukuba yilona lowo akhulule isigqila sakhe, ilona lowo isigcilakazi sakhe, umHebheru nomHebherukazi, ukuze kungabikho muntu okhonzisa umfowabo kwaJuda. Verse 10. Zalala zonke izikhulu, nabo bonke abantu ababengene esivumelwaneni ukuba bavumele, kube ilona lowo isigcila sakhe, ilona lowo isigcilakazi sakhe, ukuba zihambe zikhululeke kungabe kusaba khona okhonzisayo. Bezwa bavuma ukuba bahambe. Verse 11. Kepha emva kwalokho baphenduka bazibuyisa izigqila nesigqilakazi ababezivumele ukuba zihambe zikhululeke bazithobisa zaba izigqila nesigqilakazi. Verse 12. Ngalokho izwi kaJehova lafika kuJeremiya livela kuJehova lathi. Verse 13. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, mina ngenza isivumelwane nawo yihlo mhla ngibakhipha ezweni laseGibhithe endlini yeziboshwa ngathi. Verse 14. Ngasekugcineni kweminyaka eyisikhombisa niyakuvumela kube yilona lowo mfowabo ongumHebheru othengisiwe kuwe. Wakukhonza iminyaka eyisithupha ukuba ahambe nimdedele akhululeke kini. Kepha oyihlo abangilalelanga ababekanga izindlebe. Verse 15. Ninake seniphendukile namuhla nenza okulungileyo emehlweni ami ngokumemezela ukukhululeka kube yilona lo umakhelwane wakhe nenza isivumelwano ngaphambi kwami endlini ebizwa ngegama lami. Verse 16. Kepha seniphendukile futhi nalihlambalaza igama lami. Nabuyisa kwaba ilona lo isigcila sakhe, ilona lo isigcilakazi sakhe, enanizivumele ukuba zihambe, zikhululeke ngokuthanda kwazo, nazithobisa ukuba zibe izigcila zenu nezigcilakazi zenu. Verse 17. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, nina ningilalelanga ukuba nimemezele ukukhululeka, kube ilona lowo kumfowabo. Ilona lowo kumakhelwane wakhe, bekani, sengiyanimemezela ukukhululeka, usho uJehova, nginikhululele inkemba, nesifo, nendlala, ginezo kuba inhlupheko emibusweni yonke umhlaba. Verse 18, ngiyakunikela abantu abeqile ezivumelano sami, abangawaqinisanga amazwi ezivumelano abesenzile ngaphambi kwamhlaba edabula kabili ithole bedlula phakathi kwezinhlangothi zalo. Verse 19, ngisho izikhulu zakwaJuda nezikhulu zaseJerusalema, nabathenwa, nabapristi, nabo bonke abantu bezwe ababedlula phakathi kwezinhlangothi zethole. Verse 20, yebo, ngiyakubanikela esandleni sezitha zabo, nasesandleni sabafuna ukuphila kwabo, izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba. Verse 21, uSedekiya inkosi yakwaJuda nezikhulu zakhe ngiyakubanikela esandleni sezitha zabo, nasesandleni sabafuna ukuphila kwabo, nasesandleni sempi yenkosi yaseBhabheli asebenyukile kini. Verse 22, bheka, ngiyakubayala usho uJehova, ngibabuyisele kulomuzi, bayakulwa nawo, bawuthathe bawushise ngomlilo, ngenze imizi yakwaJuda ibe incithakalo, ingahlalwa muntu.